Shorty, let me talk to you.
It's the kids, baby.
Hey, nisipokula na we umkwanja, Santa kula na nani sinaga wo ujanja kwako. Nijengo sote na kibanda, awali side chicks wote walisha sanda kwako. Kula ndizi bila maganda, muhanga minisha jitowa kitambo sikazi kwako. Kwa Mungu nasi kwa mganga, ndio tupigi goti baraka zimetanda hapo.
Nisipokupenda wewe, ntampenda nani? Leo kazi sina, nina kazi nyumbani. Tapika ule wangu wandani. Na ndoto yangu uyatoe ya ndani, mama. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto milimani, usijali kwani pesa kitu gani. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto milimani, usijali kwani pesa kitu gani. Acha mambo yote mana jisikia mfalme mjini. Manipa vitu vingi ata sijue ni kupe nini. Tuna mali, tuna Mungu na pia tunania. Tunaishi ndoto zetu wakitu shuhudia. Na unanifaa, moyoni umenika kama nini. Pale najikwa, mauni ya chini ende chini. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto milimani, usijali kwani pesa kitu gani. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto milimani, usijali kwani pesa kitu gani.
Tell me something.
Niambie kitu.
Tell me something.
Niambie kitu.
Tell me something.
Niambie kitu.
Tell me something, baby.